Hey, sorry, sorry, sorry. Kunamaphoyisa ngaphandle, bathi kunemoto eshayo. Yeah, she moto.